le ra lamo ko sagal ka kutai bero be ke nya mar ke melak shake shake re me aite da awla mai ti melak shake ma sha Allah mar ke be do shakala mu tab illa tas me lek shake ay mar ke shaka o badin ajar to bana de be me lek shake yo ta sa tun dur ga dani shake ni ma da ma odan ki un shakala mu tam ni melak shake ni mar ke sa so ga as
ado dal ka rogta mai ki dhiri gili in ada dal kale ad se to ku shaqeyta
may dhiri gili ma da ma ku ade ogtin Soomaali bay do mudan ku tabay shakala ajar ti mar badan rogi shakala mudan way bay keen seri keen mudan seri go to ku si bay idan de badan ay ta shara ma lahayn shari illa garisa tin dadka badan ku leeyda badan ariga jar mudda bas ka ku ta bas ka mana wal ku dege may le ra askar lu ku ofse wallo way ila garisa lu ku seri ti meela san rogi san meelan shagay baaro meele ku daw gale baar ka san shagay baaro bulib shar dar shar ma aysan baaro dum shale meela shagay madama mudan ka san nindala hakim may jere intan mudan shagay so faday lakin shakalan darte yan ku tabi meela ka shagay sadaay wallahi may kin shagay of ku bina din ke simada santalo maala me baar ka shalla gun ku daani mudan ka zwar ka wad meel wal bi jogboynta taala marke wal ka goobada iskara goobadaas karta goobada wala jo isku siyaas hata da shagay wala isku si ob maana beesi gaate guli bi baaso oo yoomi gaadaas lay wanda fiir rashin ka wala ga taasay tilay maana substaas iguru kiris guru kirisa suku dibas ada bel maana guru kiris waaje isku dibta rashin ka laga tan bari ka tan paris lay goobadaas sileen wala mar ka meel ki jare oo qofi paris ki indi bi askar goobadaas askar isfaham way tan wallahi shagal nool weydi ogaadi fiiri oo may jare hada saabte oo bulib yoon oo dinna sakuna gadan oo dinna sakso oo wal habar dhaayen ya sarani dadki oo meel rooy bo oo habar den oo hobo ana mana subreesini yo ba fiisadi wala yoon shaqo mana saabte amal an koyo yoon barnaamij television ki wala lay warga maamul kintis bedelay yoon haska koyan sheeke shin meela ilaati yoon shaqo mahan dan fiiri may galay kulleedi ba shaqo tida lay wuday shaqo oo maamul aya mana fiis wala dad ku shaqeeyaan dadka saabte ay la tolo wayso saadarti ani shaqo tida isku qofol meena shaqo oo subreelay wada kor hadan erfaya ta shaqada saameena tan wabne subaha ka faam wayte sanskraaf fagaa gaabsiya soo kale wayte galfay dadka saabtayti waxaan agni intiroogan am goortay kooyan am preti kooyan ilaata maana shaqo oo afiisya am shaqo saata maana yuunka am saata dawladda am weydiin ilaata walan haysan marka saadartay leeyeen kanaga tiirin wada horta meel ray hin qof binaadinka lambasadeen ifa ya xeer qof binaadinka meekin shaqay walaa isniis jeelada antus kala gamo oo baa subaal meela sooba isdiyiid meela siyaad min dad siin hayso tala meena tala meela iska digi saadarte ogeed yaanu iska digaan kulay walaan hanagal alxamdulillaah lana walaan waayn alxamdulillaah saadarte meena shaqaytaan ngodin marka saas ogeeda mana baydhowina hadin run meel malan ku banaa.